Genesis 22 verse 1. Kwathi emva kwalezo zinto uNkulunkulu amvivinya u-Abrahama wathi kuye, Abrahama, yena wathi ngilapha. Verse 2, wayesethi, Thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo, u-Isaka, uyezwe laseMoriya, unikele khona ngaye, abe ngumnikelo wokushiswa entabeni ethile engizakutshela yona. Verse 3. Abraham wavuka ekuseni wabophela imbongolo yakhe, wathatha izimbili ezincekwini zakhe no-Isaka indodana yakhe, wacanda izinkunzi zomnikelo obuza kushiswa, wasuka waya endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. Verse 4. Ngosuku lwesithathu u-Abraham waphakamisa amehlo akhe, wayibona indawo isekude. Verse 5. U-Abraham wathi ezincekwini zakhe, Hlalani lapha nembongolo, mina nomfana sisala phaya sikhuleke, sibuye size kini. Verse 6. U-Abraham wathatha izinkunzi zomnikelo, obeza kushiswa wazibeka phezu kuka-Isaka, indodana yakhe, waphatha esandleni sakhe umlilo nomese, bahamba bobabili kanye kanye. Verse 7. U-Isaka wathi ku-Abraham uyise, Baba, wathi yena ngilapha, ndodana yami wayesethi, Bheka. Nanku umlilo nezinkuni, kepha iphi imvu yomnikelo ezakushiswa na? Verse 8. U-Abrahama wathi, uNkulunkulu uzakuzibonela imvu yomnikelo ezakushiswa, ndodana yami, bahamba bobabili kanye kanye. Verse 9. Bafika endaweni uNkulunkulu abemtshele yona, u-Abrahama wakha khona i-altare, walungisa izinkuni, wambopha u-Isaka, indodana yakhe wambeka e-altare phezu kwezinkuni. Verse 10. U-Abraham wayeselula isandla sakhe, wathatha umese ukuba ahlabe indodana yakhe. Verse 11. Kwase umemeza kuye ingelosi kaJehova isezulwini ithi, Abraham, Abraham, yena wathi, ngilapha. Verse 12. Yayisithi, ungabeki isandla sakho kumfana. Ungenzi lutho kuye ngokuba ngiyazi manje ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. Lokhu ungagodlanga kimi nandodana eyodwa yakho. Verse 13. U-Abraham waphamisa amehlo akhe wabona bheka ngemuva inqama ibhajiwe esihlahleni ngezimpondo zayo. U-Abraham waye wayithatha inqama wanikela ngayo umnikelo wokushiswa esikhundleni sendodana yakhe. Verse 14. Abraham waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi uJehova uyabonelela, njengalokhu kuthiwa namuhla, entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Verse 15. Ingelosi kaJehova yayisimemeza u-Abraham ngokwesibili isezulwini. Verse 16 ithi, Ngizifungile, usho Jehova ukuthi, njengoba ukwenzile lokhu ungagodlanga indodana yakho eyodwa. Verse 17. Ngiyakukubusisa nokubusisa, ngandise nokwandisa inzalo yakho, Ibe ngangezinkanyezi zezulu, nangesihlabathi sasogwini lolwandle, inzalo yakho inqobe isango lezitha zayo. Verse 18. Nangenzalo yakho ziyakubusiswa izizwe zonke zomhlaba, ngokuba ulalele izwi lami. Verse 19. U-Abraham wayesebuyela ezincekwini zakhe, basuka baye eBherisheba, u-Abraham wakha eBherisheba. Verse 20. Kwathi emva kwalokho kwabikwa ku-Abraham ukuthi bheka, naye uMika umzalele uNahori umfowenu abantwana. Verse 21. Ku-use izibulo lakhe nobuzi umfowabo noKemuweli uyise ka-Aramu. Verse 22. NoKesede noHazo noPilidashe noJididafe noPetuweli. Verse 23. UPetuweli wazala uRibheka, laba ishagalombili uMika wabazalela uNahori umfowabo ka-Abrahama. Verse 24. Nesancuza sakhe sigama laso lalinguRewuma, sazala oTheba, noGahamu, noTahari, noMahaka.